One or two is right, yo. Big Ryan, Raya, my boy, Jote, Petro, Nyaj, Kwanira, Dajabu, Zote, Mwang.
Yo. Ziki, muziki, wanafiki kwenye city. Kwenye neti wanakuzeti na mambanga so wafiti na mapoko. Madawa kwenye soko, na ugonjo kwenye msoto na vipaji. Hazi ganji kwa hivyo dawa ni uvutaji. Upangaji, majambazi, mboenya, milimani, maboys. Street, ball, free, ndom, tuka breeze. Sini, achilo na yongori ni ya mabiz. Mishoni ni kwa bot, na uyo mtoino kwa dope. Survivor dia kudrop, kwanguka si kwanguka na kwa muka. Kani kupona yo, watakushona maupini brade. Come twende round, kacheki form. Situation isha kwa jaza we round. Come twende round, kacheki form. Situation isha kwa jaza we round. Come twende three, chove da tu free. Shikav da tu come na tree. Chora, chorea, come na bitu bore. Waneza come, wakuteo watu, wakute mama, hadi wakam. Waende, rada chapu, warudi bafu tafu. Jikeni kama dafu, kuna rada ya vitabu. Jue sabu ni kama za kadi. Yo, nayo hasu. Slogan kila kona. Tera bila hodi, feather bila notice. Weather bila koti, weather woody get it leather. Pressure buka boda di mezi. Shati, hasla, chaka si mahasla. Kola si kutaka ni chuo. Yeah, come twende round, kacheki form. Situation isha kwa the other way round. Come twende round, kacheki form. Situation isha kwa the other way round. Come twende round, kacheki form. Riki, muziki, wanafiki kwenye city. Kwenye neti wanatereti na mambanga. So wafiti na mapoko. Madawa kwenye soko. Na ugonjo kwenye msoto na vipaji. Hazi ganji kwa hivyo dawa ni uvutaji. Upangaji, majambazi, mboenya, milimani, maboys. Street, ball, freeze, ndom, tuka breeze. Sini, achilo na yongori ni ya mabeast. Mishoni ni kwa bot, na uyo mdoino kwa dope. Survivor zia kudrop. Kwanguka si kwanguka na kumuka ni kupona. Yo, watakushona maupini brade.